Jeremiah 16 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2, awukusathela umfazi ungabi namadodana madodakazi kulendawo.
Verse 3, ngokuba usho kanje uJehova ngamadodana namadodakazi azalwa kulendawo, nangawonina abawabelethayo, nangawoyisa abazalayo kulelizwe, uthi.
Verse 4, bayakuba nokufa okwesabekayo, abayukulilelwa, abayiwembelwa, bayakuba ngumquba emhlabathini baqedwe ngenkemba nangendlala, izidumbu zabo zibe ngokudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zasemhlabeni. Verse 5, ngoboshwa kanje uJehova uthi, ungangeni endlini yesililo, ungayi ukulila, ungabakhaleli ngokuba ngikususile ukuthula kwami kulaba bantu, usho uJehova, kanye nomusa nobumnene. Verse 6, abakhulu nabancane bayakufela kulelizwa, abayakumbela, abayakulilelwa, abantu abayakuzisika, abayakuziphucula ngenxa yabo. Verse 7, abayakubahlephulela isinkwa sokulila ukuba babaduduze ngabafileyo, bangabaphuzisi indebe yokududuza ngoyise nangonina. Verse 8, awuyungena endlini yedili ukuba uhlale nabo udle uphuze. Verse 9, ngoba usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, beka ngiyakulenza ukuba liphele kule ndawo phambi kwamehlo enu nasezinsukwini zenu, izwi lokujabula nezwi lokuthokoza, izwi lomyeni nezwi lomakoti. Verse 10, kuyakuthi lapho batshela laba bantu onke la mazwi, basho kuwe ukuthi, uJehova ukhulumelani phezu kwethu konke lokho kubi na? Ububi bethu buyini? Isiphi isono esone ngaso kuJehova uNkulunkulu wethu na? Verse 11, usuyakusho kuba ukuthi ngenxa yokuba oyihlo bangishile, usho uJehova balandela abanye onkulunkulu babakhonza, bakhuleka kubo bangishiya, abagcinanga umthetho wami. Verse 12, nani nenza okubi kunawo oyihlo, ngoba bhekani niyalandela kube yilona lowo inkani enhliziyo yakhe embi ningangilaleli.
Verse 13, ngalokho ngiyakunizwiba nisuke kulelizwe niyezweni eningalaziyo, nina nawoyihlo niyakukhonza khona abanye onkulunkulu imini nobusungu kuba angiyukuniphatha ngesihe.
Verse 14, ngalokho bheka izinsuku ziyeze lapho kungasayo kuthiwa kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe. Verse 15, kepha kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana ba-Israyeli ezweni lasenyakatho nasemazweni onke lapho ababexoshelwe khona, kepha ngiyakubabuyisela ezweni lakubo engalinika oyise. Verse 16, bheka ngiyakuthumela kubadobi abaningi, usho uJehova, babadobe bese ngithumela kubazingela abaningi, babazingela kuzo zonke intaba, nakuwo wonke amagquma, nakuyo imifantu yeziwa. Verse 17, ngoba amehlo ama kuzo zonke izindlela zabo, abasithele ebusweni bami nobubi babo abufihlekile emehlweni ami. Verse 18, kuqala ngiyakuphindisela ngokuphindiselwa ububi babo nezono zabo, ngoba bangcolisile izwe lami ngezidumbu zezinto zabo ezizondekayo, baligcwalisa ifa lami ngeyinengiso zabo. Verse 19, Jehova mandla ami nenqaba yami, siphephelo sami ngosuku lokuhlupheka, bayakuza kuwe abezizwe bevele emajukujukwini omhlaba bathi, o baba badlile ifa lamanga kuphela okuyize engekho kukho insizakalo. Verse 20, umuntu angazenzela onkulunkulu na? Laba basibo onkulunkulu. Verse 21, ngalokho bheka ngiyakubazisa, ngibazise ngalesi sikhathi isandla sami namandla ami, baze bazi ukuthi igama lami linguJehova.